Not you, Cassie and Zoli.
Which race, what we do, we be.
Got you now, Barenzoli.
From the big
time. Got you now, Barenzoli.
Kuvioli andieko Ememe gabe gejanga pasika mondo Njaga la vibe Nkuvenveko Kasa ulabea vya pusiku vya mondo Wasidika weko sa Bunilo nyume Evi gambo tebigula matakonko Ogumu nana siya togo aduze Kubitibwe winji tajali yako Omuave tigambo nebuti kusi wasidika
Toyoge la vyota sobole
Bune nakalimi ajaitika sole Akalimi koka teke mchiso sonkole Wengkulabi ni ngamba I don't know, I swear to
Toja kuta
Mkozi wali miwa
Toja kuta
Mabalevi ya fungula
Toja kuta
Zena mkulabi ni ngamba I don't know, I swear to
Toja kuta
Mkozi wali miwa
Toja kuta
Chosi gacho kumbula
Toja
Wade chile mweka na me Afiru atasula kumalalo Mazina gange nize solo me Baby ntela iko ningo omulalo The way you shake your big nashi The number you de telling ya shi Bukada gukankanye video Makuwa chonya kubiri Mkoye vya mpale kumpale Tuzi ne bada to bada Mkoye vya mpale kumpale Ngoli na mkodo yonge na mpale kumpale When kulabi ni ngamba I don't know, I swear to
Toja kuta
Mkozi wali miwa
Toja kuta
Mabalevi ya fungula
Toja
Zera when kulabi ni ngamba
Race, but we do, yeah.